nkwasɛm brani onua ebre aso sɛ obeti nkwasɛm ɛyɛ somfo akwahefo na ne mu ɛkyɛ asɛme wɔde asɛ wobɛfrɛ obi bi ɔbɛn ho na wase wɔ sɛ nkwasɛm ebre adu onua bɛsrɛ anidie mu sɛ wobɛsiri trase na yɛbɔ mpaeɛ ɔdomfo m abɔmufoɔ ɔmada wase sɛ wama yɛakwanya ɛnɛ so awurade gyae wɔ ma a wayɛ krado ɛti wɔasɛmhyɛ wo nsa bɛfa adwene ne akoma nyinaa dɛ ɔnom sɛ wɔasombɛ no ase awurade deɛ a wonni wɔ no wonam w'asɛm yi so awurade ɛyɛ ho adi akyerɛ no awurade deɛ ɔnni wɔ nso wahyɛ ne den na wahyɛ ne ma honhom mu ne pie hu nam ani wakɔa so ma no nyame ansa m'anim deɛ a makɔsua bɛbiara a mɛgyina wo mbɛnim biara ato ho pan sɛ fam mu ɛkasa ɛdufo na mani da so sɛ woba ɛmu biara anyɛ ɔyeraba ɛda wase nwurade yesu kristo deɛ mu ɛna ɛbɔ mpae amen ɛyɛ m somfo akwahefoɔ no na ɛne mu ɛkyɛ asɛm onua ɛne asɛm a me ne wokyɛ mato ne din ɛwɔ pɔtɔkɔ asɛm sɛ dealing with the little forces sakraman nketewa no yɛbɛyɛ wɔ ho adwuma monkyekye sakraman nketewa no sakraman yɛ aboa bɛn twerɛsɛm no mɛyɛ hu bɛda no adi akyerɛ yɛ mɛyɛ hu sɛ ɔyɛ mmoa a sɛ wotaa ɛyɛ bobefu a wɔkɔm na wɔkɔ kɔsɛe no mpanimfoɔ no koraa deɛ ɛbɛyɛ bi na ɔmoma no wayɛ bobefuo wobɔ bɛturo bɛyɛ yɛbɛka sɛ waneka ɔmɛtumi ɛdidi mu saa ayɛ no basaa nti sɛ ɛdu aberɛ a twa berɛ no bɛdu na wɔbɛtwa a na ama bɛfuo no mfu yie ansoa bɛyi ɛnoɔma nkɔ yie na yɛde toto onipa abrabɔ ho ɛno nti na ma a ɛnwumonwom Songs of Solomon, itimi enu, imu a eye edunu. Shresem ne kani pefe kase. Meka ima ina aye kardun iti. Meka puto kase ma, sebe ya, ya chwi ni biwa emu udu ye ankasa pa. Mekin kain. Masi, take as the forces, the little forces, that spoil the vines for our wine have tender grapes. Nti woyɛ ɔse monkyekyere sakraman mma no ma yɛn sakraman nketewa a wɔsɛ bobeturo no na yɛn bobe anso nnua baforo mesan ka bio monkyere sakraman mma no ma yɛn sakraman nketewa a wɔsɛ bobeturo no na ebobe no anso nnua baforo amen onua ne ɔtwerɛɔ saa krataa wei a yɛbɛfa sɛ ɔhene solomon ɛyɛ obi a na saa ɛhoma yi ɛnta nka ho asɛm koraa ɛnwumonwom no ɛnta nka ho asɛm sɛ wopɛ ɔdɔm nsɛm ne ɛyi a wota akɔ hɔ a wobɛti bebree but ɛnyɛ ɔdɔm nsɛm kɛsɛ saa dɔm nsɛm no a saa nhoma no solomon kyerɛkyerɛ no ɛtufo ɛka nsɛm bebree ɛkyerɛ yɛ kwan a ɛbɛtumi so afa so na sɛ yɛne obi wɔ anyankofa ɛwɔ awareɛ mu ne ɔdɔm a ɛbɛtumi ɛdi n'ani na yɛabɔ ɛho ban saa sakraman nketewa yi a ɔka ho asɛm yi bɛsɛ yɛde kɔ yɛn ankasa yɛabrabɔ wobɛhunu sɛ saa sakraman nketewa yi a yɛka ho asɛm yi ɛgyina hɔ ma dɛn ɛgyina hɔ ma bɔne sɛ we might think that small sins like white lies or minor compromises are harmless but it left unchecked they can lead us to bigger problems wode mesrɛ mu asɛ meka no pɔtɔ kasɛ mu na mepɛ sɛ yɛte nwuma bi aseɛ biara na wotie me obeti ase yi pa and say bonin kitin kitibi awu ni pedue mu a aya na ya de yebu ye ni eguso oh o de ma men twan truck to abi oh wo de ma asama o kan de enye no kra de nanso e be se me ne ye baako san no ma no se ya momoden ensi sidua na ya anhwe ni ye ye mfiri ho a etumi e de ye ko o ha okasie mu etwa se ade biara ye ka se negative thought esa ade biara enna na kwam ne ye ko fama na bada na kwam no onua se ye mfrase ntem na ya anhwe ho na ya nka ho asama e betumi ade o ha na manie abrain ye hwe no ma etimi diba sa negative thought na ye ka se adwene a ani se ka odwene no akodwene adwene bone no e de susu aso bone etimi diba ya brabum etimi di arohwo di arohwo ka se ba because ade no ifrase no usu anu yanka ho asama nkyere wo anaso yo ba chan a di akra ni ya ade no wentu no fo na twen maduko ne nyin ife de uya ne hwia na enye ye ana itunsu mu hu se I say lack of faith anjendi ebi sa ade bi ho a o oni jidi ewom okodo na ade ode me koye sa na mehwe se be ye ya onua eye subank tinkiti a etese asakraman tinkiti a wakobobefo ma odidi mu odidi mu a wagaso omde omususa omunse de sankese no ndi woni enhye danye den ndi wechi dakese ne woni di wechi a onu ameka chiro se frase chichi won efi wabrabom ese wan frase achichi won efi wabrabom na ukoso na uja won a otumi beye ohaw ne amane e wabrabom eni ti anye ndi won mo no so no pese be kan wase mpa eduro kwa yenu mi peni na penifo bu bebi ana me nti ase yi but me ni free ya kakra no opa ase ase na musa mpa se ma okese na opa so okire otumi ka bibi se o se duro beji obi a e ya terma eduro na akoya no se the moment a eduro na onom no nya ko ni pedue ma nsesaye atumi di ba ni pedue no musa mpa se duro we ya be den e peche me oh eduro ni a wuti mi dan pese me no che anu wo kan se momo yin yi anje ni honhom emfiri ya brabom aware na ye kwa na berme kwa anti aware be ye yin ni nti abrabo be ye yin ni nti asetne be ye yin ni masa sa wo masa adwene no ano ewura wo masa adwene no edi wa brabo so a masa entime mwa wo ana ebi onso me ye na mayo akoye enoman kitinkiti bia eba ya brabom eba ya sitene mu awo ade na metwen ade na kura me koye nyeyi metwen bronika bibise procrastination of time enome bi ho ye tusheda enome bi ho awo ade na de koye anyeyi ntime metwen oh etimi eya ade a emwa enipa eye sa asakrama ngitenkete no ebi fa na bodom ngitenkete a wo ye odidi efu no odidi ni pedue no sa no man na se ye bomodin se ebetumi ahweyi na yatwe ho aiden efiri ho ana ebi so akoye toxic relationship no eye ade a osibroni se sa no na yourself with people who bring us down or encourage bad behavior. You will need people who are obey a brabo ma. If you will try and wish ya. Wom wire cra. I did be a enye, anna, a subia enye, or no back and who say papa. By me catch you too full, and eh? A brow tear and quassa me say. san kofo no so hu hu abra bo mu a wo mo dia se obetwu ho firi wo ho ndi na se mo nchichi wo mo mayen ah san kofo na se utumi yi wo mo firi wo abra bo san se wo yan kofo bi a se wo twa ye hu hia bo ya abra bo mu a wo mpe papa ye den e ma masa hwe enye ni penya na epe wi o obi ho bo abra bo mu a se wo ka se wo di yi a ye fen se on ka je se ye de nyame ase koso e mo ka se o ho akire wa o en de nyame be ye ye we de no nu di aro ho but eno no enya de a ye fen se emo a nemo mo no se bibi koso yi a sai nipa no shewu nkran bibi shewu koso yi a sai nipa no so obeshewu nkran yi emo o hwese mo kwa ho chire ma na efe no no o de eyi inoma eyi mrato ne ano dede na dede edi ba wa brabum sai nipa no momodi ase obatwe ho aye den efi ho pere wase weni nkwase ma me de brew so on fa krise so kra ji nkwa ene e adom bre ene ye nkwa ji da bible si ina e boni nyakopa nim nyama ya da boni etunua yesu kristo bai so be wu so ba ji nkwa se o pe mu fa se fa kristo se o kra ni waje nkwa bible si e be je nkwa enti o fa kristo a enda fa kristo se o kra je nkwa se urade yesu na wasama ba mchen nyoma bia o mabra bo manye ba de ma stresse mi jani ni na wa bo am yi ni ni fi wo na fa o se nda me kra ene na je nkwa se o yesa bible so bi bo yesu kristo di bia no o bo ni jidi mu o be je nkwa mi se urade a je da foforo so se woti ese ye bo eni enimu nyum ana baka se eyi bia jengra efa nkwasem ho a pomodi ase ubeden ubeti ebi ko lifeword eyi a clouda ubenya nkwasem ho e kasa bebre ho asemi every lifeword media ministry ho ana bauncha yam sonfo akwaifo nene mu cha asemi telephone number ye 0244-869499. 0244-869499. Let me show you what you can do. Bye-bye.